usheshe waqoma waqoma into enje kho usheshe waqoma engakafika abantu bake inkosi usheshe waqoma into enje kho usheshe usheshe waqoma waqoma into enje kho usheshe waqoma engakafika abantu bake inkosi usheshe waqoma
Sikarango etsele